Powerhouse of music.
I see this in the house.
Galake.
Joe Makini, Nikki Wapili. Wara wara.
Galake.
Not real. Y'all.
Mungu nijalie demu mpenda pesa, kila siku nipigane kuwa bagresa. Asinipende mimi apende verosa, wanaomegewa wengi ndo kitu amekosa. Maligafi ya suru wale si boxer, siri nyingi mahali dingi alikosa. Demu wa shida na rana misoto sana, uyo demu hanifai changamoto hana. Ikiwa demu wako napenda vidogo, wezi kwa na vingi na kuwa kigogo. Demu msifie sana bosi wangu, nikasirike kesho nijenge kiwanda changu. Staki demu wakitanga, jioni moja kanga, tayari amejipanga kwa mabusu mangapi. Demu na mtaka, manka wakichaga, jioni anaulizaga.
Umengiza shinga
Demu,
ya box no ni mpecha ndani ya box aulizie Ferrari jo ni kitu gani verosa. Dem boda boda kwenye bajaji anasinzia, etauwa kipaji jamana uwezo kufikiria. Sinipende kama Joe, anipende kama star, super kabisa ile gumzo ya kitai ili ni kaze, asinile maze ni kaduma. So demo naitaji kwa nandoa, bali mwanamke naitaji maitaji ya ndoa. Na shedia mikononi simpigi dem, na chukwa shedia kiunoni jo mikili dem. Asifanya kazi na asile ndo neno linye uhae, sishike neno ashike maneno nye maslai. My lips no shy when the hips don't lie. So I lifty, vocha, jifty, shappy. Chipsi mayai dem chipa ni faibali gale fanye mini wazi umilione. Kumonga laki mbili tatizo nsione. Pro na mdundo ni mapene ya mwe usi apa ene. So miaka 35 driving school, apende nindeshe magari mazuri yera school. La cheese and bread.
Jack,
we're in the 90s.